从卡拉米欧耶，从卡拉米欧耶，从卡拉米欧耶嘞，从卡拉米。伊朗个亚卡鲁帕卡，古维纳古苏卡尼翁个萨卡里尼吉阿维尔萨索玛卡，耶格鲁萨。Dondolo lwakho malifuna ukusala ungabusasala emtabamelana sosabala. Kwehle kwaqala. Konke neziphimbo lakhe ezindlebeni zeningi iqedela zwakala. Lahlala. Enhlizweni zeningi iqedela bakha babuyelwa yithemba. Mhlaba wonke wena mbali wawusuqhakaza. Yebo umhlaba uyahlala. Kodwa lo mhlaba awusuzo zabalaza kuwe nje bengicela ukuthi ungabusasaba ilanga kuwe seliyaphakama ngibona ukukhanya namanje.